More music at onthepiano360.com.
Sam, shoo,
sends on my
putter.
I sent a mistake.
Sam,
Senza maphutha senza mistake
shayisa senyuka sehla senyuka
senza maphutha senza mistake
senza maphutha
hayibo senza mistake
hayibo senza maphutha
hayibo senza mistake
sishayisa kanyuka sehla senyuka
senza maphutha senza mistake
hayibo senza maphutha
hayibo senza mistake
hayibo senza maphutha
sama
shoo u sayo dondo yo dondo
asa
Uzuma umsholozi ngamalanga.
Indoda.
Shayisa kanyuka sehla senyuka senza maphutha. Hayibo senza maphutha. Hayibo senza maphutha. Sishayisa kanyuka sehla senyuka senza maphutha. Hayibo senza maphutha. Hayibo senza maphutha.
Kusuka ngemthidawe emasumo ukuphatha abantwana ukugcoka amagushu ukugcoka amalu. Leli mistake, leli mistake, ebathini boy, engithudawe emasumo ukuphatha abantwana ukugcoka amagushu ukugcoka amalu. Leli mistake, leli mistake,
ebathande lo,
engithudedeli hitha kuloni mistake, lo mano risa kuloni mistake, basaphathana lu akuloni mistake.
More music at HamThePiano360.com.